Yeah.
Black Market Records.
Do Morang.
Gang gang.
Yeah. Lip biting.
Yeah.
Hair scrubbing.
Yeah.
He's only my turn-ons. Hair pulling. Hand guiding.
Yeah.
He's only my turn-ons.
Turn-ons.
He's only my turn-ons.
Yeah.
Turn-ons. He's only my turn-ons.
Turn-ons.
He's only my turn-ons.
Yeah.
Turn-ons. Yeah.
Nadenitekedemia rapa moja hapa Kenya na ni mkule na ni post video Instagram. Nadeni omoke ni bebange magushodo wangu backseat. Kiti ya nyuma kwa limousine. Madeli call paka ni show. Alini checki front page na Kardashian kwa magazine. Kissing me, teasing me. My love bite zitamusha nini. Siri ni, usike didhi. Nikudare dare wishi na mimi. Tumbili, nasema four. My fornication wali fail siyari.
Turn-ons.
Hizo
ni my turn-ons.
Turn-ons.
Hizo ni my turn-ons.
Turn-ons.
Hizo ni my turn-ons. Turn-ons. Hizo ni my turn-ons.
Not now, not then, not never. Siezi kubali kuteswa na weather. But if the same feather flock together. Siezi kubali kucheza na wera. Kuna kimwere njege na kimbegege. Punguza kierere nikikwanu na nyege. Ka uko ndede alafu niko veve. Apa seti nini ni ukuje ni kuzeze. The beast ima turn off niko na mpango. Ungaji ya majo niko na matano. Jongi kuji handle kutoka kitambo. Nonanga tu wapoa hivi na ingiza swalo.
Turn-ons. Turn-ons. Hizo ni my turn-ons. Turn-ons. Hizo ni my turn-ons. Turn-ons. Hizo ni my turn-ons.
Eti, eti.
Turn-ons. Hizo ni my turn-ons.
Buda nono na bonga ufala. Akili mestaki inaonekana tu kujala. Buda nona unachocho sana na kitu ndakufanya babake hujawahi fanywa. Mini demu ila nakuona kama mimi. Labda kwa wengine ila kwangu mimi hudindi. Nona una lost so ni kupigishe pindi. Toto mtulia basi ngubatie pipi. Nina cash, nina fame, mindo big rapper. Kuna dagaa, kuna fish, mindo big papa. Unasai kwamba, unataka rapper. Aya njoo hapo nishoo kitu wataka fanya.
Turn-ons.
Hizo
ni my turn-ons.
Turn-ons.
Hizo ni my turn-ons.
Turn-ons.
Hizo ni my turn-ons.
Turn-ons.
Hizo ni my turn-ons.
Yeah.